deegaanka degmada Badaale iyo deegaanada Hooskooyan nololiyo socota fatahaadii ku dheedii degmada Badaale dad badan ay dhibaato ka jirti alxamdulillaah gurmad badan oo walan hali wali mahadal isku leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khaasatan wali mahad gooni ah qeybliga wax ku jeesay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed madana Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo eed iyo shacab kasta oo Koonfur Galbeed meel ka soo dhibaatay geerti eed inku danqada khaasatan shacabka Bardaale oo u soo Bardaale eed inka soo diwaabta degdeg ah ay tibeer federaal oo hal fadhi iyo hoos dhalinyarada Koonfur Galbeed hal fadhi iyo hay'adaha samafalka hal fadhi amar buu insiye in dadkaas lin gurmad ka amari eed iyo siin marde ee mahadguune fatahaadi dadkii ku bara kacay dhibaatiga deesati hata maadaama sinid dhamaaday hayti walaalima daas lahay dowlad oo haa fadhii oo hayt haa fadhii wal jeersi shakhsiyaad ku fartashay ee falmad dowladare oo Bardaale badan xilkan la wareegi iyo hata wali islaam wax aad hoos saari wali iska deynay in shacabka abaabulno oo iska wax u qabso gelin ardan saligi Bardaale oo muddo 100 sano hata oo boot ku wareegsanay shacabka ya dhisidi dirbili ku wareeji ganjeel sheekiri wali hoos saarnay elborki oo usiin saasato hay waqti hore aan gudoomi ku hay nahaydo tisli erow walaa in ku soo bidi oo laakiin in ka filnaayna usiin shacabka ya maamulka shacabka iska almaso usiya wali ka darna ilaa 2000 ku welni dad shee dareer qaabki walaa in ku baahan madun hay'ad iyo dawladna ha taroogda madaxweynahan ogi insha Allah taala ayaan taas jawaabtay suwayna wali ku faylay bilicda magaalada Bardaale sidan ogdin ismiya oo guriga ka sartay ku yaraayeen 240 in baraka iyo fiyaalka taaliyo dumini 200 itum hataba la dhisi Bardaale eeda bilcidiye ma aan hanada u nadeeyay tan isla qaagne Mr. Blank oo leedii diini gudoomiyaha gobolka in jiinay in injineer inay abari madum lankasta oo masaakin hayo tabar yaraayeen insha Allah taa ka maamulaan walaan ka daraana.